Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Imenjogini Ombete Alal Bade Sapo et Jet Lourou Décembre Hitande 2019 Yamde Djena Yotege Tente Lute et Tindandan, Ono Kungon et Nokonyon et les Lam Tombot, Ousmane Yalbou de Kabaruji Donu Direto, Ogijandeto. Ko batto lewru joni wonno ko eggube kerwane commune Gouroumeira ngari djema e be eggube warde be ngoni ton leddi dalaji hande mawdi kabaru mudu ana wembi lam ko be cercle o biro oni commune de kabaru ne dago holliti wiide heyder ana wondi e wadde ley mali e wi o tia ko yata million goddo ne woni be rafo fondi hebude ley leydi meden di dialogue national inclusif nyaloma tata ko jonde de halaji di ana moddi hakkunde gube de halaji di ana bawi dow ndenagu dokkindiral juude politika ku jam e lamu lobbo yo diwni sembe kabaru juudi beta ko bismillah modon herade tiju tamani balle seeda haddi lewru ko eggube kerwane on ko gondo le commune Gouroumeira ngari e djema e be ngoni ton handen e tidal e wembere o kabaru ana sulini lamu ko be cercle be himbe eggi nokkumu ben hulde pati machine bine ko fuddi basi o sabe be calage margal ko amir kerwane holliti wiide pene e wi makko galle fay goto bamira ko wiede yo maccudo andi ko mahamman babu kunte hebini jiwde djema e kurwane do faccitam ousmane dikko aminata dial
yo jema gonden nokkudo lonjitibe kerwane godi naja tarawre ana ele temdere yimbe warbe so lonjiti don mo dubi chapande jetti non o holliti en ko sabanimo yude gendi makko
yange sandi bimin bangal salifana yude kerwane min duaton fetfe hunde fatimin bama fe garawol mi itarton min dogi min dopi nyandu amen ana wonno e katin e bimi min duaton sona dun be baranmi fe hunde min gadal e bimi lata ko maccube sabe margal itimin gendi amen so waddi min do
ya
e wi dirisa kulibali lonjiti do goddo du yo jonyondi cilal mudido bol ko hebi di do tidalaji mangal mudun on dardi lamibe bama dabareji fa be deno
le 25 octobre
2018 dem buguni nana jon woni nanugol ido bol de gendi amen hebe gatta dun gelle malli hewle e jeegon kawriti so bebe jidi nanude honen kenyen ni illa hande be gadata noddango e gelle de suka be jangina e gendi heni dum warat gelle hono futi 2018 min nanama hono non ambulance waddo yimbe be so sawri dum en
go hakkilo tawaka heedi horebe wuro kerwane e wi wali jawara conseil arano amiri gendi di be do lonjitibe ngala taguma so fay gawto kollito yobe marabe
hanni makkele
min kabali e mabbe kambe kabe e hore mabbe kambe immi so be biti be bi min dibbibe min bonni galle mabbe fu yo pen gonga fu wala hen so wana dum do min goni gella e mama amen gorko fa warde suka be mabbe se goto wiyali hebata hoto margal woni a remanta kan so a dari kalisi anjey genda anjey dabaji ma anjey fe so etaji anjey fe kikirde goto a gollanta kan
baraka ne jonyabe mi
e wi wali jawara kaldata wawi hokkude jogala ka do tidalla e wi mako faande gondal jam hakkunde jawaran kobe e kulibalin kobe wana hande fuddi
basi o fitina dani do o wala gite o wala juude wala hunko o wala nopi omoleli nedo fu immindoma ana andina fudata timmodo de alla andi
le cercle jema o galleji kewdi koliti ana gonde torraji bangal margal lebi jabbinodi ministere serial leedi meden horino du galleji yogaji lonjitinodi batte torraji sabe o jataabe yo maccube ila kerwane le cercle jema kejaade studio tamani baba kunta mo studio tamani tammini en
hedo tobe studio tamani do whatsapp men bayliti no dum yarata di kabaruji fu jon do stati whatsapp numero 76 78 50 en bawɗon heɓude ɗi kañi e wiyamo dow numéro 37 321 meccintinde o wiide ɗi kabaruji ɗi dabareji ɓamama caggal ko horeɓe whatsapp ɓami dabare waylitinde no ngollirata ley ko ɓuri million taton hasindimɓe faɓede bangal nguure ley mali ko yata million goto kabaru muɗum ana hulɓini ɗum ko ucca holliti wiide o kabaru ucca hokki ɗum keña ley batu ley ko itti ley tongande muɗum pawinde dow kabaru wattu o ɓe kolliti wiide du ley lewru novembre hitande 2019 ƴaɓɓino du ko ɓuri cuuɗi l'école ujunere e temedde ɗe e sappo jeɗɗi woni uddude dammuɗe ko wonno temedde jeɗɗi e capanɗe jeenayi e jeɗɗi ley lewru novembre hitande 2018 heyɗere mawnude woodi e nangude himɓe ko wayata sappo ley temedoro fu région menaka o ɓuri keɗe ko mbaranganga sarawi coordinatrice e humanitaire oni wi Assetou Kanté do faccitago mumin sendebo
si on ne fait rien.
So wala ko wada kabaru mun ana hulbini le nokule kewde hono bangalla dena gunyamri on takiti wide ana wara yimbele ujunaji teme dido nyongitibe ni ewebe be koditi wide be mbawayre mudde denu idum hulbini so be remay be anda ko hebata be le lewru garuji yela menna yo faabade be yalla be ben joppa dum tiagal mi ngada bodde men fu yalla be kebba ko be nyamata mi martini kabaru keja be lamu humani be dun farde do e lewru janvier garoru ndu mi ewa ko mi bawi wonde humpitinde dun o do andi wide so kabaru dena go nyamri hala kabaru gure ana hen cellal nokule nyungiti be gonata kany kulleji kewdi ana hen yela men yo daranade dun fu ko heewi wada mi den kani wonde kulleji kewdi goddi dun hono ewde no kabaru nyungiti be wori li nokule e ana hani gollobe humani be dun dokkondira juude yella be gollida do majju
golleji kaltidal hakkunde bibbe leedi ndi gal dum wonno dialogue national inclusif o ana jukkini do CICB do le nyaloma tata bo mon fu ana wondi hollitinde ko woni hakkilo mudum fayse tawa duko ana wondi e wadde hakkunde gube go wal e dido bal pawide do kabaru ndenaagu e lamu lobbo fabidore na fam kedden Ousmane Diko Alicise
le golbal aranal kadal kadangal ngal sisir mudum fawine e do deere ndenaagu fawarde kawlal kala bangal politikaaku e gollede meden warbe be kembani hollitinde da hakkilaji mu en halaji di satuji di nguli jatifa liddi ngadi hen kala wambe ton anandu jodirano mon funa inno hollitinde ko woni hakkile mudun bangal jogala ti dala ngodi kale malika kanka jabarade le yirwere fawarde e kaldal mohamed ousmane ak mohamedun mo coordination des mouvements de l'entente wonko sefi kedo demmo
mi taiki ke nango ndirde juude bibbe leendi yalla mi kebo yaltude o ti dalla hande kina bamobe aadi inde malifama wana kabo to be tan waawi wartirde de nango leendi dabere ngaji goddi wonto bawdo hunchande hore no yawiri ti dala mo mi goni e mu jodden kalde dum buri kabole
den da wande non go hakkile non hedi tandina lala dikuka worra non kejaade region tumbutu o e bi mudum deere waawa hebede bangal joinde gubal kangal sakkade tan
kinami mballa kabotobe amen mi de mila so mi dokkibe ko be kasindini ko fu be me bawi daranaade golle de nango mangal pade amen be ana hasindini e kaaki kabord be yimbe mbawbe wadduden de nango le leenji
hede gubalde de barka dangal du halaji ndogi do sisili lamu fawarde e nedda ku donde hore non kabaruji mudun burdi fu hebbinde hala hede hawrube hanbe yo bangal yurku yurku dajugol sariya fawarde e bonnetere gondal e wisi sawo alima tanja kejaado segu o kana wayde jukkugo habe mbirfoden na du e fina tawade meden kursude le leedindi
mide nana wakkati fu lugagol ana wade faado min goni hande do lugagol ngada di fu wala ko hukki golle o ana tiidi kina bibbe leendi jabana hore mum tafu yalla min keba yaade yeso
lama be kana yoppude jogala leedindi e juude lami be tan lewi dantuma koyta kejaado julabe sewbe le mali do
gouverneur ke e i vient
au gouverneur yimbe be ngara moyto yeso yimbe darani be margol ko wuyi ana wiye meri ngaji di darani lumoji ga satu futi dalaji modu wonto ko sabi min bawa hokude kabaru margol lumoji association ngaji bawdi daranade to dun lati ke min bawi kun tande golle o hore meri ngaji dan hinne nangude lempu ngaji juude yimbe golle di fe mun ngana ke bodi lawo
ne ya aucune evolution
le halaji di non hejabe yogabe kolliti gonginali mudun le bindi hedi mo bawo akilaji o
deuxième session dun wonno jonde dida berde sariyaji suudu sariya cour d'appel mopti fuddi kenyen kabaruji chapantati e goo ngoni hen pawidi ko buri hewde fu do kabaru war horeji e basiji hakkunde jalleni adama fomba procureur général cour d'appel mopti wonko beedni en do kabaru mudum mamadou bokum kejaado amen gondo ton lanudire makko kede ko widdu faccitan ousmane diko
ces dossiers sont
talki kolitaadi di o kartaade handen yodi chapande nay e jeddi kandi saraade handen o yuppugol jiyam bonitinde nesuuji faawarde janguuji rewbe kanyu e fijirde cukoloy e hakkilam ka handen o rende ko do cukoloy burfu hande ardinede faanda torraaji teetinteede rewbe e sukaale golleji kewde ngadaama bangal famminde ka dun do hore mum kana wadaale majjum fu darane ko laji heedi gonaaki meden wullitade heedi sare no yambintake fayse dum latima du turoje ngaddan sababu hono woytibe be birfito tagal dum ana eko tinni dabare notade hebe torrabe haifabe du fu ana jogara yo sikkitade tafen den da hor fayse be ngala tiagantodo lamo bamanambe heedi sare
dete les charges
Studio Tamani, yo faba lamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Kabaruji ngon e le region ngaji meden de jaran gawo soldats yebbe noddirta commandement interarme be gawo jeyi altinere hecci kanyen darodi egube tam kutata onuko goddo le commune ince wajji do e gawo anawara kilometre ngaji temedere enno gaybe dokki egube be chakuji maro sukoroji makroni ngaji bidon ngaji nebam karto ngaji atti e lacciri imugol mudum fa holare wada hakkunde mangal padembe e jalenyi ngondi le inokuje ko buri milioji temedere e chapane tati sefa watta e mujjingol suudu l'école Mariam Jara ko ndu ngodo le commune Mafune cercle Dominia région Ségou gol wuditingol suudu l'école du wadi asawer yabbenende banque BND ya itti jawdi mudun le temedere fu chapande jenay no be holiti wida do bi ngendi goto kanyum du faabi ko heddi dun secrétaire be heddo bi studio tamani do kadde di kabaruji ka kedde heda yewtere nde an wuti wassalam